Usendeleni zami, usisindlela zami, tela kuwe mkali, nami ngiyacela, tela kuwe mkali, usisindlela zami, usendeleni zami, ngiyazuzwa usise nami, ngiyazuzwa pendula, pendula, ngiyazuzwa usise nami, ngiyazuzwa pendula. Pela nini, ndlela zami zinosizi, ilo yama ngisayiboni, elusizo kumdali, elusi wami nguwe, kusena noma wami, ngilondoloze nempilo, uqe phansi ngedolo, ngikusize nami, nkosi yami, thandazo yami, uqe phansi ngedolo, ngikusize nami. Usiyami, kanda soyami.
Make the drums on the beat. I'm a shot.
See you.